piano. Mashallah, Mungu kakumba kapatia. Sio kwa sura, hata shepu nyuma umejaziwa. Mtoto wa maliza, mwili wangu wafanya wandondocha. Baby nipe mo, oh, oh, nisha fall in love, oh, oh, ah. Moyo wa dunda, moyo wa nchoma, ah. Chozi lantoka, lani dondoka. Si unajua na kupenda, ndo mana wanyumiza. I don't want to go, oh, oh, please stay with me. Asa baby kwa baridi nkumbate. Baby kwenye joto unibebe. Baby wala sitamani wacha wote. I don't want to go, oh, oh, please stay with me. Kolo kolo baby, kolo kolo baby, kolo kolo baby. Kolo kolo baby, kolo kolo baby, kolo kolo baby. Sawa, si unajua na kupenda sawa. Mwili wangu umalizia sawa. Si unajua na kupenda sawa. Fika na China. Napenda unavyochika. Zipo zako za furahisha. Kupole wako, oh, oh, adi nyumbani umesifika. Kwenye jiza wento wangu mwanga. Usije ukaliza, kesho kani mwaga. Asa bibi kwa baridi nkumbate. Bibi kwenye joto unipepe. Baby wala sitamani wacha wote. I don't want to go, oh, oh, please stay with me. Kolo kolo baby, kolo kolo baby, kolo kolo baby. Kolo kolo baby, kolo kolo baby, kolo kolo baby. Sa, si unajua na kupenda sa.